Mataayo boqot 12. Barsuni Yeson guyya sabbato obru dargaye kees dabarani dari isa beelae jenna midan tururate nyat farisayo wan karginani waye sonjette
ilali jari kanke wan guyya sabbato to chumalin tolcha
inni wa worranjede
isa wan daudif jari is walin jiru belom nan tanin somne inni man waqa olsene qita waqa ba sanfudate nyate wali sal lengai qita namito kollen qallole male nyachu imalin yohan isan ser musa kes ak qallole guya sabato man waqa kes ser sabato chapsit ammo walla linkam nin somne wana nisanitim wanti man waqa irguddo armjirti taafi wanjet yosila jech ani nasu male soriyo hori infed jed betani isan nam wallal inkam wallal itmurtan wanti akanatif ilminama gudda sabatot
yeso achi demnani manwaq itkadatan tok olsen namich tok harkiri fatet achi jira jennan aksa yeso himatani wanjed anini
guyya sabatonan fayisitin fulamo fulanit
yeso wa worranjede
isan kan keessa een nami hoola tokko qabu kayo inni guyya sabato bol kees bui hampaare bol keessa imbam nami hoola irinjirure yoos guyya sabato aki waan dasa tolchan fula
jennaan inni waan namichaan jedhe
harkan kee diriirfad
namichi harki diriirfannaani harki fayye akkuma harka kaanii ta'e ammo farsaayoni yaate koratte ak isi jeeftu mariyatti yeso waan kan dhageennani achi ka'ee deeme duu nami hedduun is guliyaa'e inni nama cuuf fayyise ammallee biyyaa waan kiyyi namatti in himinaa jedhe seerate ak wanti raagii isaayen jedhu guutamtu
hojjattuun tiyya kaani fo'ad kana kaani jaala haguddo na gammachiisu ani lubbuuti isatti ergaa inni gorsummaati gos cufatti odeessa inni mormu yookaan lallabe in iyyu yookaan namni tokkollee qonqoo isaa karaa keessatti dhagayu inni ilaaltu meelati cabsu yookaan ibsee aartullee dhaamsu ak dhugaa dabsachiisutti gochiti cufti maqaa isaa abdatti
jennaan namichi tokko kajinniin ilaafi afaan duuchiti yeesottiin dhufan yeeson is fayyise duudan kaan dubbate ilallee laf arge biiti cuftii mamte waan jette
kunin hegeri dandee ilmi daawudii ta'a
ammoo farsaayooni waan kan dhageennan waan jette
nami kunin gudda jinni ka berzebuuli jedhaniin jinni baasa
yeeson herrega warra beennan waan warraan jedhe
nami laf tokko ka gosaan gargari qoodamu in bada ammallee dirii yookaan mani gargari qoodamu ak dhaabbat hin qabu akkasuma duub yoo sheexani sheexan baase inni yaayu gargari qoodame akkamiin danda'ee jabeennan lafidre yoo ani maqa belzebuliitiin jinni baase ilmaan teessa maqa eennutiin baaf tanaaf isiitti isan qora ammoo yoo ani lubbu waaqatiin jinni baase yoo sun finni waaqaa yaa dhiyaate nami akkamiin danda'ee man nam jabaa seene mihaata yoo qaraa fiixee abbaa manaa hin hidhin yoo sun danda'ee man isaa seenee hataa nami na waliin hin jirre nyaab kiyyaa nami na waliin wo hin guurre woo firfirsa tanaaf waa isanitti himaa cubbuuf arrab hamaa nami waa arrabsu namaa hin araaraman ammoo nami lubbu qulqulloot muratu araaram hin argatu nami ilmi namaa miidhu araaram argata ammoo nami lubbu qulqulloo miidhu haq jiruu jireenna araaram hin argatu mukii dansaa midhaan dansa dhala mukii hamaa midhaan hamo dhala mucuuf midhaan ni dhaluun beekani isan ilmoolee bofaati akkam dandeettani waan dansa dubbattan yoo isan hamaamo taatan wanti akkanaatiif afaan waan garaan qabu dubbatan nami dansaan horuu fi dansa keessa waan dansa baasa Nami hamallen horu ufi hama kesa wanam tubasa. Wanan isanitim. Guyamura wakinam chuf dubididiko inni jede. Tasila jecha himmalin gafata. Dubitetin dugasi murani. Ammale dubitetin walal sit murani.
Jennan jar serbe kufi farsayoni waye sonjette.
Abbo nu akhiratin tolchit argufen.
Ammo yeso wan jeden.
Daloti kunin hama. Waagdida. Akhekh barbada. Akhekhinam agarhisanin jiru. Karag yona male. Akum yonan guya sadif alkansadi gara kurtummi kestai. Akkasum ilmina malen guya sadif alkansadi bol kesta. Biyitin inawi guya mura kaatet dalot kanimati. Waan warri marro odudansa tayonan odesefi. Dabirra debiyef. Ammo kuno namiyona irjiru armijira. Guya mura hayiti lafsheba olkaate dalot kan himati. Isi mumme lafati baate ak karom solomoni chakaftu. Ammo kuno wanti solomoni irjira armijirti. Hoja jinnin nam kesa baatu labbisaan inkamn kes marte bokot barbaddi. Ammoyo dabdu, waan ufi injetu, anin man kiika keesa dufet debia. Ammo isin debinaan man duwa kaharani massan argiti. Isin demte jinni torbdibi ta isir ham tuutin dufti. Duub seennan ach kubatan. Jirenni namasuni kalammeesso jiren kara irhama. Dalawti amaan kunillen akkasumta.
Atoni taye haasawu? Haadha fobboleeyyan isa ale janjani isaan dubbachuu fedhan. Tanaaf nami tokko waan isaan jedhe.
Ilaali haatetii fobboleeyyan tante ale janjani siin dubbachuu fedhan.
Ammoo yeesoo waan namichi isatti himeen jedhe.
Haadha fobboleeyyan tii eennu.
Jennaan inni jar ufiitti qubqabee waan jedhe.
Kuno haadha fobboleeyyan tii jar kana. Namwana banki kagubafe ditolchu chalat obolesaf obolitif hadithiyya.